sakiraaɓe heeɗi ɓon keeɓi famaron gonde heɗade yewtere faabodiren yewtere keƴƴanade neɗɗaku daranide haalde haala yimɓe wonɓe tiɗallaji hono egguɓe wonɓe ne leydi meɗen ndi e daraniɓe wallude ɗum ɓen hono ɓe yimɓe gondi wallirede fa keeɓa mosala e ɗi tiɗallaji ley nde yewtere neɗɗaku. Min kalan yimɓe egguɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi fewde e ɓuɓol gongol na jangol bongol gongol ole o wakkati ley leydi meɗen ndi to baygara to kañe e mottihol tam wiyeno jangol foti fa misoji ana gondi e heɓede hono ɓe yimɓe burdi e ley o wakkati heɗoɓe kasindini wallirede. Invité de la semaine yo tawro sukaɓe noddirteɗo docteur Abdoulaye Baffin Tarware o waran hollitinden ɗo kutteji gondi e ɓuɓol ngol dow yimɓe egguɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi fu ɓuri dow sukaɓe yimɓe nayeɓe hoɗum hani waɗede fa ɓe ndene e bangal du hono ɓe keɓirta cenam e gureji o waran o hollitan en ɗum leydi yewtere bandol ɓamɗen yontere nde haalanan homo jadata mi haalande homo gonɗa heɗo woni koro ngol bandol yimɓe meɗen ɗiɗon goto ana woni to kajjolo to mo noddire Ibrahim Sanusi Bari e goɗɗo ana woni to yuwaru to ana noddire Jaji Bokum ɓe garam ɓe kollita en heɗiɓe paami e ka haala. Sakiraɓe bisimilla moɗo heɗade faabodiren min Ousmane Ñalbul woni on ɗo Mamadou Watara wonen to ɓoggui jande to bisimilla. Sakiraɓe bisimilla moɗo ne heɗade yewtere faabodire nde le balɗe kewɗe joni ɓuɓol jangol kay ana wodi sanne le leydi meɗen ndi to bayangara to fa yettade mottihol tam wiyede jangol no foti mawde fa toɓoji ana gondi na fa misioji ana gondi e heɓede le gelle yogaji fa yettade ɗo Bamako ɗo yimɓe egguɓe hono ɓe gondi wadde fa ɓe mbowta e ngol waylitagol wattu hono ɓe burdi e wakkati o fa ɓeydora enen faamu dow kabaruji mabɓe anni yewtere nde Mahammad Baba Kunta waɗni dow faccitago Oumar Way e Alice.
Le balɗe jaɓɓinoɗe fuu ɓuɓallan mate le leydi meɗen ndi le tatteji ɗi fuf oɗo ɓuɓallan yatan heɓa sembe le leydi mali ndi. Bañagara ɓe mbini baare wonno mate ton caggal muɗum dukkanmu matama ɗiɗo kammuji gooti matama le laamu mutti du ɗo yimɓele jongitiɓe goni ñalawma hannden o ɓeɗo yimɓele ana dow farratiji sanne sabi de ngala cuuɗi ɗo cora woɓɓemaɓɓe antodu atan cuuɗi ɗo goni ɗo ɗum wasa kadi ɓuɓalla no jiɗirino. Issa Dikko gotel laamiɗo ɗo déplacé goni nokku noddirteɗo barbe
Issa
Dikko mbiyeteni min woni arɗo nokku ɗo yimɓele igguɓe ɓuure jonde mumen woni barbe. Ana heɓa wakkati joom mi meeɗa yiide hono singol ɗo ɓuɓol balɗe tati jukkodirɗi min jeeyi nange ɗum jaati saabi so ɓuɓol ngol satti sanne ɗon ɓuri fuu to sukaɓeɓe hoore laatare neɗɗo igguɗe iwre jonde muɗum wona ko newi ana tiiɗi fayi e juuɗe amen heɓude leɗɗe ɗe mi kuɓɓata fa mi gunna nokkule amen ɗe. Yogaɓe yaham tewtoya ɗum woɓɓe joguiɓe kalsi seeɗa nawtorto ɗum sooda cuddamaje ɗe suddirta sukaɓe mumen danɗe amen ɗe iɗi mbowtira e wakkati fuu mi yihi ɗon yimɓel cuddirtoɓe daage
ɗo
barbe plateau ɗo kanko Ousmane Dikko o holliti wiide keni ɗi natan ley cuuɗi mabɓe ɗi no yiɗiri sabi debbo guji mabɓe ɗi gana tekkuɗi. So gonga o ɓuɓol ngol ka ana tampini men sanne ɗo ñalawma hannde o ga ƴulɓe ni woni komi kuɓɓata fa min gondira nokku amen o ɗum ne kutteje ana e muɗum du saabi sukaɓe amɓe fuu durmama saabi majjum ɗo ñalawma hannde o miɗe kasindini e balligu miɗe jiɗi hokkede nokku momin darnente saabi hannde so wona ɗo mi anda fuu hoto min mbawi yaadi
kasibañagara
ɗo ñongitiɓe gondi dennodirten attite bugudu non yiira seedi wonɓe toɓe kolliti wiide ko ɓuuri hewde cuuɗi mabɓe ɗi fof a tawan yo buguji noon fa ɓe keeɓa ɓe cakko jangol sinaɓe kuɓɓina toon yiiteji jamma kañe beete non watta so ɓe gulna nokkuje mabɓe ɗe
yana gaddu bugu kono amɓe logowo menen kene
fade amen natude coro danɗe amen ɗe mi kuɓɓam ƴulɓe yiite ɓaɗale muɗum ɗeɗo ƴulɓe woni ɗe min ɓomata so min gatta ele fuurnoji amen min juɗina hakkunde buguro amen du min mbawa huɓɓude yiite nde coro danɗe amen ɗe jangol ngol ana e amen sanne ɗon min gala komin cuddira sukaɓe amen min gala komin ñaama miɗen jiɗi wallede miɗen kasindini e daage cuddamaje kañe ko
ñongitiɓe
gomɓe falaje ɗo Bamako ɗo du non kollitir wiide ñalawma hande ɓe mbi ɓuɓol ngol an torriɓe sanne sabi de nokkulɗoɓe goni ɗo iɗum ɓuuɓi wona ko yaafi fe wattu joni ko ɓuuri fuu haajede yo baasiji fa yettuyo daage kañe cuddamaje.
Jaagol ngol ana wonde daɓre nadde joni sen ƴeewini min basuji tekkude kañum buljungaji tekkude ɗumni woni ko samtanto de pilage en ɓe sana ɗum ka cuuɗɗi ka sandude ɗumen kan tiiɗide
fa ɓe keeɓa ɓe pewte ɗeɗo caɗele ɓe mbi yimɓele humilɓe kabar himme yurmede kañum fa yettuyo laamo tinno faaboɓe noɓe kani rentirade.
Mbeɗe miila on keeɓi faamu hono himɓe egguɓe wonɓe le leydi meɗen ndi hono ɓe gori o wakkati e ngol jangol en jaran jonto machine to do jaguji gondi wadede woni himbe egube wombe lede en nokkuji kany en gondi wadde imma draji yalla anamba no koy en yalla anamba hebude seda ko gatta e jibaaji mubben han kajjar meden gondo ton Sheikou Abdoul Kader Traoré o ndari hono gube gorri ton andi ko hebine do
faabe kuncena gal musaddaji mabbe hore kambe yimbe nyongitibe waju mabbe sina jago misal kanko noddete Fatoumata Coulibaly gondli nokku mabbe noddirta Mama Daga o ujnere o nyawli dum mo fuddi sahirde farani do farni woni ko jeyami dom mide yeya sabune dum mi wala fayi hunde ga sabi odo jago mide heba seda ko mi tamma e juude am kulato sababu mi darono sadda wi am so wana dum arande mi juude bole woni fodi Traoré kanyudo cotto kudde le gallure masinande o wulitido odo jago fuddi dum ildemo wonno gindi mabbe wattu jono mo sottoton kudde kurangaji kanye ko nande mudun o mo heba o huncena gal musaddaji makko hore du tay o heba e cadele
kabini am mase
fade am yotta dom pièceuji téléphone kay torche ngaji jeyan non ga sabi ti dalla o fudarike ko jottimi don ko mi hebi balligu seeda mi fuddi ci gol mo godan nomi arande o li on do gol ke bammi ko mi nyamina koreji am bedo yimbe no nyongiti be na kaja faba muya non kanko no ditta gawsu Coulibaly gollo projet le odo nokko hollitiri wiide
fo surtout
projet ngay dini be kani tugaade do mudum wakan no bendo yimbe yonno to mu em e galano bawde sanni e be kani faabe de bangal ande fayeto jawdi
financement
ko Sheikou Abdoul Kader hebini studio tamani masina
Sheikou Abdoul Kader Traoré jantore maade de famama e golleji de be gondi wadde de du wonko fama do mudon min joti ma sanni e wadende ende jantore dabbuna nde jangol ngul ana torra san himbe egube wombe leedi meden di bangal cellal fuburi sukabe kanya himbe nayebe hewbe mabbe holtam wiede ngalale nukkuje lobbe buguji mudden di wana non fu poti sakkade jangol yogabe mabbe ana goni e cadele jangugon no foti be gonde wadde ton hono joka fide dabreji faabe keba mosala e jangugol wonko be duube kasindini ebe kan daranede bangal cellal e cenam fa yottare e ngure ebe kan wallirede dun en woni ko holti en wiide andimbe kabaru cellal en lanondiri e tawro sukabe nodirte do docteur Abdoulaye Bafing Traoré o holliti en kutteji gondi do jangongol e hono hani wadede faabe himbe ndene woni egube e fewde e o wakati keden ko holliti en do facitango Ali Cisse e Oumar Waygalo
merci
a jara masanne ko jawda jawade lamdi amen di ko hodo ni faratiji bangal cellal yimbe egube ude jonde mu en wawi fewde mudum wakati bubu
a
jarama sanni mi jotan on du ko wakati fu ngattun imma daraji ko nayri bangal no kabaruji kani hibirede bangal cellal fu fota cellal sukabe sabide de andi sukabe kanyi en kan huncinede hore fu fota wakati de bubal o wodinde wattu jono bubal no wonde matel le nokkule de fuf burbe fu hebude cadele yimbel be ngala do ciora se bi yimbel be ngala do ciora ne dum woni kambe yimbel nyongitibe nyaloma hande no sabide do be nata jatuno ko yafirabe li odo wattu bubal e mbay hebude nyawuji kewdi misal nyawu mu no dirta hypothermie odo nyoko buri hewdi fa tam bubal waddata dum so bubal naate caldi jomudo lato sababu so wularnde jippo sanne dum wadde jomundu nyawuji kewdi hono duruma en do yuru en e ko nande mudun ka do duruma no wayi nangoyde fa fofango jomun ko buri hewdi fu tam bedo yimbele do be gondo cholladje an heewi sanne dum way natude fa e becce jomum dum tampina dum sanne fu fota sotama yo suka non do timinir ten tan e biyam bedo yimbele hobbe wattu joni o e be farati sanne amimi hala jangede fa jabbito kay tidalla bilido e fofango hodum holi titta dum ana e neddo
l'hypothermie c'est lorsque l'organisme ne parvient pas à produire une quantité
hypothermie hono birmi o do nyawno ko buri hedo fatan buballa hewata e jomun sanne no watta so wulare ko ne caldi mudum ko do buyto so ndedo wulare buytiki ido way waddude nyawuji kewdi no andirta ndedo wulare wonde buytade litterde jomun wakkati fa yiran jomun al hali goddo a tawan yibbe be an janga wakkati jati jomun yo yokubado non hay dum fon holliti video jomun nyawdo non so worrano yibbe be ngorri so bami fa buballa heewido ido way yufinde fe caldi jomun fa yottodo dadi mudum woni kanya ko nande mudum gal mudum wadda nyaw pofali so bami fa dido nyawuji kebi jomun hota hay nabede ko yaawi yottine dogotoro yido ubal lay so di bami faadi gaddi durmo do tawon do yuru dum waddate joomum do yuru ne so bami faadi biki jonti didi anda nyaw goddo saawi leeto jumar han yotta dogotoro so waawi yido yogay halay dum goddi halantino wattu joonono o do nyaw wuri so bami fa nangi pofali joomum
eske ya quelques recommandations
won wajuji imbawda wajare yimbel egube ude jonde mu emle nyalomo hande o bangal ko hani nyamde fa yotto laawi di kani jokkude bangal laabal fati tawa bubongol ana tampina dum em le on do nokuna
ya quelques recommandations nutritionnelles
ko mbiyata joomun tan hakkille mo joomun hokkete tinno wattana nyamdu mudun hakkille yawa nyama kudde gulde seda tawan dum chaldi mudo buri fu haajede honno wirete so bami fa wulare ana wodino joomun tinno yarandiyam so bami fa bubol ana wodido joomun tinno yarandiyam tiagal mudun du joomana han weltinde no nyamdu joomudun worgino biiru minno yawa nyama wakkati fu ko wuli nyama nyamduji jogidi nafa dum non ko nafata dum so an bubi wakati ja tawa ne haaja ka yardindiyam ha yarta ndiyam ne modda fu fota bangal suka kanye modo fu in waylata sababu so ndiyam timma e caldi mudum ay di won yoga e halaydi min kalanta jamare de so suka ban lote do fat lotre ndiyam buddam le odo wattu
on ne pas surtout laver les enfants à l'eau froide pendant cette période
docteur Abdoulaye Bafing Traoré ko kollitin da do kabaru ko hani wadnede himbe eggube fewdi e jangongol fama masanne men juutima e hollitinde e kabaruji sakiraabe no andirin don yontere fu en bisiman do artiste goto dun jimo goto na gollo golle juude goto e li fabondiren hande mo kebuden o kanko munudire Mamoudou Kelly o jimo non jeenaado en le laamu tumbutu jaati jaati to jaa yo gundam holliti en hono fudir o golle hono kabaru makko wore handen anniyaaji makko e yelaaji makko tiidallaaji makko kedden do ko landirimbe e Mamoudou Kelly
fu onongoni fulbe am dima kunguru dima kudambe mun pulam sanne e fulbe machina onongoni fulbe am dima kunguru dima kudambe mun fulbe am sanne e fulbe gondo onongoni fulbe am dambe mun fulbe am sanne e fulbe choki onongoni fulbe am
sakiraabe mido milon kebi famu tiagal gol gachol Mamoudou Kelly mido mila andube daana de ga fu tawana anditi en kebi kala haldi mawni handen kanko no dirtiado Mamoudou Kelly jimowo o piyo guitar doka farde meden fudde landi di en biya Mamoudou Kelly halna en hom woni Mamoudou Kelly hoto Mamoudou Kelly iwata
mi jotin mi lamdiki jamma la sande e do teddengal sijo tamani e Mamoudou Kelly hande jaati jaati ka ana nandi hono gundam o jaa e Mamoudou Kelly mbetu mauna ton o rima ton o mauni ka Mamoudou Kelly o jodi ki gundam hande ka mi do wawi wiide ni hande ka gundam jaati jeyammi
Mamoudou Kelly mi la ka ta jimidi ka wana hande no fuddida do wawi hal ille mane puddoda e jimidi
e nyaali nono no fuddirmi jimidi ka mi do andi hono nyalani mudun je jaati e mi fuddi jimi 84 warde 5 walde hande
nanno hoto puddoda don to gundam ton
no gundam mi fudde ton jimi gundam kande jammi ton tawi mi do e jimungol jimi di mi fuddaina mbetu jaati mbetu jaati fuddumi jimidi
mbeto tayti
mbiyetu anni sarkil nyafunke caggal ndiyam nyafunke
uh-huh.
annandi hono kilo ngay chapantati woni hakkunde mabbe
uh-huh. ayo jatti ah nyafunke sha Allah si nyafunke yam fu ni da hakkeli himbe ja e kal haldi mawni ni Allah hinno ya fo
ali
farka tude non jatti nenno a wadi album ngaji ne
mi wadi album ngaji hande ka jeegom album arande o dum ka mi wadi 2013 aya chagal modum jami tourner amerique aya ndi jami tourner fu mi wadam album goto ndi jami fu mi wadam album goto fa hibbi jeegum hande
ko sabe de sa ye tourner non ngata album sabe watta do malido
arande o mi wadi no malido
ah okay
dum woni album biyetedo addibara o ka bi jeyi wadude mixer o etagini aya ton producteur am o woni christino len
okay
aya ndi jami ton fu kanko du ton burimo yafude dinaga
andi kati mamoudi kelika e guitar kay asa Allah hande ka hono maada li mali ana famdi e hebuni be golli dinda andabe li mali mi rawi da al farka toure ga
ayo
mi rawi da afel bokum
ana rawi jati
be bietedo ali ibrahim nabu ibrahim jaji nabu
on
do golli di
sanne mi golli di jati
ami wasi jeli na ne golli na
sanne mi wallahi mi golli di
nyaali an ka timini wombe ande
jati habibu koytanton kanko dum mi golli di e kanke hande du mine inna baba kulbali e bi ko haa pullo min ngolde min woni guitariste mabbe jatti
indi andabe e joni hedo woni projet ngaji mala anni yaaji mata don ko album ponida mo inide na ube tourne ngaji gonna jo festival ngaji na ube hedo ko
joni e nyaali hono projet am o jatti atime embe ko jogi mi ko dum ni hono hakkilam o jatti ka to mabbe toni hoti hande kaso gongal
Allah sabu
sabi sa du jogi atime a du jogi sadda
ajiksa
ayo e pi ele mali du yafa so bada nde joni du jangol anni yalta e be jidi mantongaji ayo jati
nenno himbe déplacer en e gubbe du gala bawde hidon ko biyata handen wonko anniyaji mada du mabbe na
ana fawi jati en fu don hani nangudirde min balla so min yoppi e do gouvernement iway to kambe e problème mabbe du sakko be fewa ko nandi e modu joni en fu ko kendiran juude hono fulbe be jati gondo ga gondo chagal mali gondo france gondo amerique e be nana e sijo tamanin homo fu wada ko wawi ko so dum wada mo fu hunde de biltoto
ina sa ho itan jawdi
jati
ta se hala mbawda no jam hewtirte se jamdi hewta mon fu hoti wuro mudun duro hinno durgol mudun demo hinno demal mudun dum fu mbawdo fu dañe ko wadde
jati so wana dum ka so milliard min kokkibe it boneka iwayno so be hote to be iwi to dum ka gasayko
on ko wiyete dum sada farde ma hokkude neddo lingu fu ekin tinin dum
no lingu
nangirte wallugol yo gonga non me wallugol du nyande fu ana tiibe nen ko buri darte hono jam hewtirte fa mon fu hota
dum buri so gongal ya fa nyali ya fa fi
d'accord farde me en jukintinde e gajaati o e gaatul dangol kedi dan
ay gasi san Inkamiyan senomen Yehoto woni senomen Ise no bankasi senomen Ise no duansa woni senomen I fulbere ube senomen Banyaji meden senomen Kosam yene bam senomen Fulbere ube ngarengen Naboyen na do ferroto Degoyen ale burguto Chiboyen ale gellede Minkamiyan senomen
ihoto ye hoto woni seno men iseno tenengu woni seno men iseno sofara woni seno men iseno moti woni seno men ifulbere ube seno men banyaji mede seno men kosam yene bam seno men fulbere ube ngarenjen fulbere ube ngarenjen na boyen ado ferroto de goyen ale buruguto kipoyen ale gellede
Mamadou Kelly insha Allah no mila sakiraabe meden taabe ne kidien wotto joni tawetebe dow seno go jude jala sagu bankas en yottade gondo en duwansa en jankabu en do jarda ka fu mila joni hedibe en wotto joni o mila tan beldi sanne en gol jimal Mamadou Kelly min andi golle kay ciptu yimude amma woni du hakkunde fulbe e koroborobe fa yottade bomarankobe no puddirinda jiminede andi yafay hore won ko biyataami tiidal laaji di kawruda seeda farde maada hebude verma golle maado jottade e mudum
li gonga jati min ka so gonga Allah hono tiidal laaji ne kawriminde ay tiidal laaji non ana mine horam ne homo fu no tiidal laaji way e joomu aywa min mi ana nandi hono tiidal laaji ko jimi ko weltare ni non sabi tidalan ton ko weltare non sabi yogaba no wi a amadi tinna anka sayimi atawi jati saba tawi de modo wana yimo yogaba ndu wi a nja nanga jalo ndema dum buri jimongo
mi nafa wala do gawara golle yogo
diere ga wadi ayi jati dum adandi so sum halam fu ana yurmini sato neddo jalan yogaba ndu wi a
anka randi ko jidda
jati ya ndaro golle de ko nadda so wana bam gital de nja bama ni impia dum ka wana golle bi adam yogaba ndu be hi sa golle o ka atawi jati Allah wan hen barke
sami yeyi fu barketaani
sami yeyi no to mobbo goto o wi kam Mamadou mbimo o wi hunde de ko jira o wi yewtere aduna tan non o wi hunde fu ko ngadda ka fu tinna juula nani ko gonda e mudum ko wana ko tanni nondu dum ka yewtere feminan modi baami do jidi
yewtini hede wallahi non jaata
do jidi yewtini le
sa yalta e dumani ni loji bonde di sa o re so bad nardu a kunkuje ne kee sa
jaati kunkuje an kee
sa re bo yo jidi no ma fu an bu werne sanne
jadi dum woni
mono fe famu do
homo fu e famu dum woni ti ka sa fami fu atikata
ahinto golle mara
ahinto golle mara
ka lawol
mara ka sa fami fu ayoppa na tikana ayoppa na
wote gudu sa man fu kina ngada inspire artisan
wala
wala me homo artiste homo mon ngada noda inspire arande hono mo wala mo
jidi adandi hono pide makko gitaro weli kam dun ka Allah hinno mam konake biyamo jaksu
konnanke
jati
jati
kay kanko jati den hitande tawi min mi fiyata gitar kami do fiyano moliar e serendu
ah ay serendu
min ho e wo gerundu dum do
fiyano
ay den tawi dum gommi ay mi iwi betu mi wari ga kawon ana do
bamako do
do o wonno o directeur musée national biyamo Yaya Coulibaly kay mi wari to makko to min dum bi mi faddam jodide non tan tan so mi do yaha o lanindo no kam ni o hokka kam kalisi non dum nafata kam bi mi jonka mi gollen ay mi yemi natoyde ciottugol jinni mbere e lewru fu adandu no be yowirta kam temer jetti
lewru lewru hurnar golle temer jetti
lewru ndo ko
barke di wonna kalisi aran den ko
ay jaati aya mi jokki dum fanji mi mamu konake o yalti teli mi do jodi ni mi do fewto mi do jawmo bi mi no golli so weli kam bimi sallam min darda ni Allah patimi may so min du so mi lataki figure ayo so mi lataki mi se
la
ngamari makayo yo kam mi la ngamari farka wana farka mi jokki mo piide makko di fu miɗo wawi fiide ka wana ngammari makko nanni kam e musique o sabi no o watta ko ɗum natini kam kabako koyɗe ɗe ana fiya bido ngaji e kullentereji harmonica o do ane e hunoko makko omo fiya
guitar
et puis mi maye du famine makko min gollidi jatti mi golde makko tawi min radio malto tawi mi jokki dimajo debbo goto yaade ton min jatti mi do fiyana mo guitar min tawi mamu konaka na le studio o yalti min jidi min jowtiri
dokka e farde meden sewdude min dokkete kasel micro joka tacena en do jimol gotul
gasi sanne alandi min to pullo woni fu ton gommi du ko sabi so mi yi pullo fu tammi do
welti
do welti sanne
Allahu akbar ne welti ni ma sanne
mi do welti e kabaru fulbe sanne
ay fulbe nani do yom welti ni ma
sanne sanne do keli ha sanne ka alandi to pullo woni ku kana mema na mo jaru ka so gonga
Allah d'accord
Sina yewa hamadi Ejorki yewa hamadi Egondo yewa hamadi Jankabu yewa hamadi Hamadi mofena tabada Masina yewa hamadi E masina yewa mahamadi E choki yewa hamadi Hamadi mofena tabada
de keli men jouti ma sanne e min beltaneke ma sanne ay tiabo en tawde do nyande woni sini Allah muuyi
inshallah
e sakirabe meden fulbe e korroborobe leñi maldi fu mila tan hedibe ma watta fu tan beltaki sanne e gajaati o e jimidi fu min jouti ma sanne Mamadou
min jouti on sanne on e tiabo
a jaraama
amina
al holla wakati
goddo amina rabbal alamin
e handen bandongol min cuubi hala nan homo jaadata mo hollitata ko gonda gol bandol e gol hollita ko heewi do mo yaadata fu anawe hono kanyi e joomu ana nandina naga hono fu gotun ay do woni ko holliti en wiide himbe sayibe goto o ana tawana en to kajoloto o noddire Ibrahim Sanusi Bari goddo ona tawana en to yuwartu kan noddire Jaaje Bokum hejja meden wombe ton Mamoudou Bari to kajoloto kanyi e to yuwartu ba moy kebe landure mabbe kedden ko be kuliti en do kabar ngul bandul
nabi asa hebi kodo pati lamdo da mo tagu makko so o yalti mo o wartidi galle ma o sada andi on tan tagu on o woni tagu makko joni yeru mudum on joni sa hebi kodo o jippaniki ma o yalti o yahi o yiloyi de sare o wartidi en neddo mo anduda so tawi ada andi on ya neddo chaahido gollowo dariido lobbo tana andi a dum welata kodo maado o dum woni tagu mudum ka so o wartidi en neddo mo holaaki tagu mum wonko wi'ete e mudum ko woda a andan njaati e kodo maado o dum woni tagu mum hay dum wadi so fulbe na bi'a yona ko lamdo da kodo ma tagu mum so o yalti mo o wartidi o sada andi tagu mum fu dum woni tagu kodo maada o dum
mbi suka ma pal piyamo kamero ko am longer modo piyamo kamero am jokki girar bonno ay bingel adam dou sara yidi andule tagu ko andamo a ƴewa ner ko jokkata ko ner ko jokkata ko sare andudo mo fu a ƴewa so joomu alimi non fu joomu do atan joomu do al tagu alimi woni makko so jotoro non dou fu atan akibar jotora ko woni makko kama jati ko suko fu ko wadata ma udo len gendi warde so suko e biyo mo jogi needi fu atan biyawo do an jogi needi ka so biyo suko jotoro jokkata len gendi o anda biyo juuti neewi fu kangudu ba ngan tagu makko en hunde
sakira mi de mila on kebi famu do kabaru gol bandol sakira be do kaduden handen e yewtire meden faabondirende do gondo le malfu e mangal mudum min joti on e hedaade mijitindon wide do palel hal do min Ousmane Niali Buli tawana den to boggi jande to yo Mamadou Ouattara assalam